samaki kiuno cha kangaroo.
Kama namuona
kususa adui anataka kubaki na mimi ni mkongwaru.
Kidogo natona
akilewa anapandisha mizuka aruka yavuka akipinda mgongo. Haki ambacha ukucha abucha mchicha minari towa nyongo. Pale palipo jivicha nani pawesi towa giongo. Denti amepata ticha uyo chini ya behewa anani paga kama tewa tewa. Hii inarewa kimisi sana ndo napewa pewa. Kimoko na gewa chapu chapu na kuchelewa lewa. Ni mahewa lege lege kama kagewa gewa huko huko. Anavyo inyonga yanikomesha pale katikati kaisogesha. Pole pole ananiswelesha. Tumani dedede mika uwe.
How she likes me. Anywhere she go she want me around. Si wakudanga. How she likes me. Kanapenda gavile waga nituanga. Hakawezi landa. Waga sipendi pezi la mtandaoni la hapa imebidi. Post a picture call me babe. Maji maji ndani kende. That's how she likes me. Waga kuna kiraka. Uwambie pengo langu melizi baba. Shamba ni maji ni mwagi. Uongo wa chama debe. That's how I like it. Kutuni tole. Kutuni tole.
Anavyo inyonga yanikomesha. Pale katikati kaisogesha. Pole pole ananiswelesha. Mchumani dedede nikawe ngoma.
Chumbani segu segu makeke teke. I wanna be a daddy wacha mpeka bebe.
Kwenye kiboga bila uoga nimekufa kabisa.
Toba.